Masayaso Maison Blanche ye a yira k'a fɔ ko Biden bena hakɛw bila sen kan min bena danatigɛli kɛ bɔlɔlɔ sira intelligence artificielle lakanabolow kan ni a jagoyali y'a dilanbagaw m'a ye u ka lajɛli jaabiw yira fɔlɔ lameriki foluba fanga la. A hakɛ nunu bena fɛnɛ lakanali siraw yira intelligence artificielle kɔlɔlɔw kan u be minnu kɛ ka fɛnjuguba nunu dilan ani fɛnɛ a bena u bali fɛnɛ ka binkani lase mɔgɔw ma. Hakɛ bolo nunu ɲɔgɔnma deli ka sigi fɔlɔ ka kɛɲɛ ni lameriki fasodenw ka lakanalikow ye ka bɔ intelligence artificielle kololoma Maison Blanche ka fola. Kamala Harris benata dunya marakela bauka tonski keneka ne anglais ka premier ministre Rishi Sunak ani nazarala kili atomba nyema Ursula von der Leyen ani dunya kili atomba nyemroba Antonio Guterres intelligence artificielle uka ndoko kun kononana Angleterre dugula politique nyema u moko baverou bololo barakela chakeda nyema u ani kalanso ba nyema u ulufene gwelelembe akeneka akuma nyonya kene u benasri hamina gele mimbe kanyesi intelligence artificielle ma ani lakana bolo bese katike chuka jumena kakenye ni ayi intelligence artificielle mimba la katanye baso bolo lo tabulu uka ekelembe hamina chama mbaye ambe domina ikobi bara bolo chama uka inafo bara nyinu ani abe dankardi munu ufene ni cheni munu ufeneta kanyesi adama de uma suna kufarale marakela wera uka ubena 70 ya kafo ko intelligence artificielle 600 donyani lakana chuka fangatisika achieni no ana akololo nunu bali.